Mahi namarima te kauma fitu. In the following exercise, you will hear a statement made about a person or thing. You should make a suitable exclamation about each in the following way. He tauira ēnei. A.
He tangata hūmāria a te wharehuia.
Tētahi tangata hūmārie.
E.
He kuri koretake tērā.
Tētahi kuri koretake.
Tahi.
Ara a Timoti, he tangata mōhio ia.
Tētahi tangata mōhio.
Rua.
Kei te moetonu a hirini.
Tētahi tangata moeroa.
Toru.
He kaha ahuani ki te mahi.
Tētahi tangata pukumahi.
Whā.
He wahine a tāhua a aroha.
Tētahi wahine a tāhua.
Rima.
He taone nui tēnei.
Tētahi taone nui.
Ono.
He manu a tāhua tērā.
Tētahi manu a tāhua.
Fitu.
He tangata mōmona a rāwiri.
Tētahi tangata mōmona.
Waru.
Kei te tākaro te tamaiti pakupaku i raro i te rākau.
Tētahi tamaiti pakupaku.